Seko nziza maso y'inyana, seko nziza maso y'inyana, Kamaria, Kamaria, Kamaria. Mari nimba kumutima, maze nanjye nizirirwe. I'm gonna sing for you. Inyoni zirakuririmbira mu mataha y'umugoroba, ziti ni wowe Nyampinga wambaye amasaro. Inyoni zirakuririmbira mu mataha y'umugoroba, ziti ni wowe Nyampinga wambaye amasaro. Inyoni zirakuririmbira mu mataha y'umugoroba, ziti dore rya zuba ryatera inka. Inyoni zirakuririmbira mu mataha y'umugoroba, ziti ni wowe Nyampinga wambaye amasaro. Inyoni zirakuririmbira mu mataha
Maria Goretti.